Yo, Baba, it's coming cold. Excuse me, Karen. Moko, mini chua miezi na miaka kujiona nipenda. Siku zikakata, tukachana kalenda. Wakaja wakaka, wakaka, wakakwenda. Bado upo hapa tu, nashatoa mimba kibao. Ushajana nao, ushajana nao. Mapungufu yangu umeshinda na nayo. Na umefunza kupenda, na nikajipenda. Na wanaugo shulo, vengu walishindwa baba. Wanaume vicha, wakanilisha shomba. Wengi vidagana, nikaosha vyombo kula kuzagana. Wakacheza ndondo, tungi ni za balo. I don't know man, salawe tu. Ganga wako menishinda mizuzu bu. Don't you know man, I guess you know that too. Tamu kama mua, man I'm in love with you.
Nilicho waifanya kwako kibaya, unisame
choke la wama. Umenishika nkashikika kuna namna. Unaitika na chotaka ndo unafanya. Na unaridhika hata nkisema hapana. Na mama kasema unanifasa. Mini nani mpaka nika katala. Though your mama na isi minister love. Wanadamu wanasema takutema after. Ukichacha ukikosa ukafulia. Ntakuwa na wewe ukicheka na ukalia. Ukasema madede tuende kushoto kulia. Na mbeleko ndo ni bebe ni lale na kusinzia huh? Excuse me dear, I ain't joking. Venye wana wivu wakituona they be choking. Aina galoki, we be smoking. Na mwitaga bebe kwa bedi na mwita donkey.
Nilicho waifanya kwako kibaya.
Kata na kata, nina mwita sukaru yukaka. It's coming cold, get me light. Wanna look back.